Exclusive from samup.co.
Hiya. Mom, I miss you. Call me softy. Ni mami ewa. Wazukulu wanu balitei, na wakongozi wanu balitei, na life yanga yonse ilitei. Wakulu wanga wose balitei, na wafana wanga wose balitei, na life yanga yonse ilitei.
Mama, I miss you.
I miss you.
Mama, I miss you.
Why feel?
Mama, I miss you. Mama, I miss you. Mama, I miss you.
Alafia.
Mama, I miss you.
Alafia. Tekaleka. Nikaona vanzanga wana makolo munia. Ni makumbuka te ya mene muna nisia. Sembe chalo chipweze kaninga fune rewind. Novela kofosia nuipunda kupia indi kolo. Munaenda nikari mwana mungono. Sometimes ni maona monga life city nomo. Ndiye chikulu cheni pepela na pomo. Zichua maokula tensu yaona makolo. Kulina mao yene muna nilimbisa. At life ni kuteka nyewe osa lilimisa. I wish na manje ya sembe mukaliko. Mulungua nisunga paka nikachite. Muna siya big legas paziko. Na wazukulu wa miposha pawaliko. Mama, may your soul rest in peace. Kaleza kuli mekulive nititamisi.
Mama, I miss you.
I miss you.
Mama, I miss you.
I miss you.
Mama, I miss you. Mama, I miss you. Mama, I miss you. Mama, I miss you.
Asembe mwenzeko, asembe mwaona kuwama. Kwa wala wanu imweri. Asembe mwenzeko, asembe mwaona kuwama. Kwa wazukulu wanu imweri. Muna jisi ajikari wafana. Hapa tina kula tina wana. Imwe amama imweri. Muna jisi ajikari wafana. Hapa tina kula tina wana. Imwe amama imwe. Ndavaine ni mami ewa. Wazukulu wanu balitei, na wakongozi wanu balitei, na life yanga yonse ilitei. Wakulu wanga wose balitei, na wafana wanga wose balitei, na life yanga yonse ilitei.
Mama, I